Guillotine.
Infinity Song.
Ooh, 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 ooh. Siwezi ficha kwenye kichwa shanikatia. Merisha zama nisha tumbukia. Niteke jimbo wendo makia. Na kama penzi gonjwa zito mina angamia. Hata waseme misitasikia. Na raha za kuzisho nipalia. Na kama picha basi weno filter. Joni ngarishi ya maisha. Ukiri ya jaminta tisha. Nipite Twitter niku posti sweetheart. Ile wajue nimefika. Wazila koni beji tweaker. Naisi ni kwangarika wewele mbayo wayo. Nipende ni kuperusi niweke rojo. Sipendi maigizo lawama. Oh yeah yeah yeah. Umenila mwisho sare masukari guru. Chamari na enjoy chamari huyo. Uzura merisheka babaya. Oh yeah yeah. Kwa namba mboja mindo namba two. Number one, number two, number one, number two, 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 Chozuri kwenye bedi. Show show nilipotoka uyo exi. Go go so kumba kipindo kinyemi. No no nacho nipata sisemi. Naisi ni kwangarika wewele mbayo wayo. Nipende ni kuperusi niweke rojo. Sipendi maigizo lawama. Oh yeah yeah yeah. Umenila mbisho sare masukari guru. Chamari na enjoy chamari huyo. Shake up a fire. Oh yeah, yeah. We number one.